Some more vinyl. Let's hear another duet. This one featuring again Koffi Olomide, but this time with a song penned and duet with Fafa de Molokai from an LP called Du Voitois. We're going to hear the song Du Voitou. We're going to hear the song called Eula Bowles from this one. Enjoy. Keep it cranked up.
papae yo binago binage na deli
badonyo sobo bina sembo ya amona maestro
bo bengela galipse ne musengingo oh na charle shimba papae
badonyo sobo bina
Yebisa ma verite yango na yeba pena sana awe yo mama na Fabrice na mone ezali pamate kobomba sekele liboso ya kolala sambelaka na kombo na ngai na ntango ya kolia ntanga liboso kombo na ngai koto na nga napesaki yo ta na moto ya mpeto ye liboso ya kolala sambelaka na kombo na ngai na ntango ya kolia ntanga liboso kombo na ngai koto na nga napesaki yo ta na moto ya mpeto ye Adieta tiki na li banana moulay Adieta préféré à zangana na ko Piala na pomiye Et la kato pesami et li moana mo pepe Boutou mo zipiye Adieta tiki na li banana moulay Adieta préféré à zangana na ko Et la carte pesami et limana mon pepe boutou mon sitié Nale limo kilia moka kaboye Oma nale limo kilia moka kaboye Olinga bomana et zanga makani seboya pe batolie Sincérité zanga na maloba vérité pe zalakate Yala mwana na bisosi ya kolilo bi Fabrice loko ma moto Na tango tango koma mi bange ye ako salisa biso O mama masanga apota kaya pambate adieta Po tango koma mo bange ye o salisa ye ye Adieta tiki nga li banana mula ye Adieta prefere azonga na dako kala na fongi ye E la kato pesani e li mwana mo pepe butu mo siti ye 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 Adieta tiki nga li banana mula e Adieta prefere azonga na dako kala na fongi ye E la kato pesani e li mwana mo pepe butu mo siti ye Na le li mongi li ango kakaboye O mana le li mongi li ango kakaboye Olinga bo mwana e zanga makani se boya pe batolie Sincerite zanga na maloba verite pe zanakate
You know, there's so many great duets in Congolese music, and that I just played a couple more in the series that I was going to play today. I've got about five more stacked up over here, but I think I'm going to cut that short and go on to something else. That last cut was Dieta from De Souza and De Coel, along with the immortal Veve of Verkis from their self-titled album. We heard the song called Adieta on the Editions Veve International label. Before that, Kofi Olomide and Fafa de Molokai in duet. We heard the song called Yula Bowls. According to a study by the CDC, 1.3 million women were raped in the United States in 2011. In Virginia alone, 25,000 people received services from rape crisis centers and domestic violence shelters. Yet most incidents of sexual assault and domestic violence go unreported. The Virginia Sexual and Domestic Violence Action Alliance is a statewide coalition and umbrella organization for over 70 sexual and domestic violence programs, providing support, advocacy, and education throughout the Commonwealth. To learn more, including how you can help, you can visit VSDAlliance.org. And you can go to www.wrir.org. Follow the track list for Ambiance Congo. My name is Dowdy. I'm here with you every other week from 3 to 5 p.m. bringing you 2 hours of Congolese music. Look for Greybeard in this time slot next week. His great program, The Other Black Music, will be airing from 3 until 5 p.m. The Other Black Music, the umbrella program for the Motherland Influence and Ambiance Congo. These programs are bringing music from the African diaspora to the Richmond radio is the pipe dream, the realized pipe dream of my friend DJ Greybeard, and I really think he's done a great job by doing this, a great service for the public here in Richmond by doing so. All right, what was I going to say? Oh yeah, we got a friend named Steven, goes by the name on the forums of Franco Pepe Calais. He just had his 20th birthday, I believe. 19th birthday? 20th birthday? I'm not sure. But he's a big fan of old-style Congolese music, and he wanted to hear something from Zyko Langa Langa from the 1970s. So I've got this nice CD that was put out by the We Do Music and Prozal about 5 years ago, 6 years ago, maybe 7 years ago. I'm not quite sure. 2005. What means that? 7 years ago, yeah. And it's called Les Immortels de Zyko Langa Langa, Original Masters, Volume 1. And it's got some great cuts on it, including this next one, which is called Jacquina.
So pa ne pa ya mono, koloko la masanga ya mbula Mido ya nzoto, bako kiko bomba mape ya motema Bako kiko bomba te eko suwa kanga Sanuka motema ya moto, kofumbola yango enali pasi mingyo Mpasi mingyo, oh oh Fota motema, makila eko tanga sena kati mama Yo kanga lelona kotema a mama Ma moto ni na kele mama Moko so pa ne pa ya moto Kolo kola matanga ya mpula Bindo ya zoto Bako kiko bomba mape ya motema Bako kiko bomba te eko suwa kanga Sanuka motema ya moto Kofungola yango ezali pasi nikyo Mpasi nikyo oh oh
Ota mote mama kila eko tanga kana kati mama Yo kangale lona kunde mama Mote maranga diakina e baby na zokie Eko sengon sete mama yo bolingo ya solo L'amour eko kiko beba zoki konyo kolele kie Salina tina monene diakina Sala nanu etida me mwaye eba Mobali ako bandaka mwasi mama Mwasi abipe sana sima Pe ami maboli po okati ya motema Pe ako mamo umuna la mule Diakina Iyo mwana poko Mama, yo bolingo ya solo L'amour est quoi qui pouvait pas Ce qui connaît pour les léquilles Et Salina, tu n'as mon aide et diakina Salana, nous, et tu n'as mémoyé Eba, mon bani a commandé Car moi, si mama Moi, si ami, pésana, si ma Pé, amé, la bolingo Kati, amo, tema Pé, ako, mamo, mouna, la moule Jagina mwana mama Bolingo nanga ya mobesu Natongo liboso tena kitiza loko nanga mobali na mabele Nako sambe laka okombo ya zambe Pe okombo ajagina na suti zambe
Yeah. kina mama tose iye aye mama na kina mote mama.
Well, happy birthday, my young friend. I hope that you were dancing around to that song as much as I was. I'll tell you what, I had the speakers cranked up in here. I played some great music today, I think, but that had to be among the best songs, if not the best song. That was Jacquina from Zico Langa Langa, my request going out for his birthday to a young man who goes by the name of Franco Pepe Calé on a number of English language forums discussing music, African music, primarily Congolese music. You can find links to those at www.wrir.org. in just a moment. I haven't put them up yet. I've been kind of busy up here, but I'll put them up in just a minute. That song was from 1978, by the way, from Zico Langa Langa. Let's hear another cut from 1978 from an album, an LP called Les Grands Success des Editions Veve, Volume 8, Directions Veve. We're going to hear Orchestra Kiam from this volume of... Well, I'm still worn out from dancing around that last cut. From Orchestra Kiam, we're going to hear the song called Bomoto, Parts 1 and 2. More great music from 1978.
Na come kaka bombe mama,
na come kaka bombe mama. Kanisa nenge na swakio, tala epaiyo komi peo zali kokendeo mama.
Na come kaka bombe lango kya mangana,
na come kaka bombe lango bomoto. Tala mwana tobotie.
Thank you.
L'Orchestra Kiam, Bomoto, Parts 1 and 2 from an album, Le Grand Success des Editions Veve, Volume 8, Direction Verkis on the Sonafric label. More great music, as I said earlier, from 1978. Let's hear some music from a little bit later than that. Let's hear something from the early 80s from Taboulé, one of my favorite artists, and La Frisa International from the LP Rochereau, Volume 6. We're going to hear the song... Real classic, another great classic song, Sorozo from Taboulé.
Anina Lulia na position na yo ya teni ya velouré. Anisi Marisa ma mama. Bango yo le kaki ma bele pe ma titi ma ninga ni mama
Ani mon amour Ani e mama zongi sangali loba Dalala pongite motema seko kanisa Sorozo ya mamo boiti na koseka Otinga na pasina solo la nanani e Dalibala koswane la kisane bolingo Yangana yolele komine toina na mama Anisi marisama
Nalali lelo pogite mote mapasi
Osoros
Nazali seko karisa yokasia Toswana kina kati alibala
Oh mama
Okagi pebi saka hayokei Namoni ndakwe komi morene mingi Etobi namo pepe ya mama Nakotala na foto oko ningana te mama Namipikoli suki na moto na kolela Nalibara koswane la kiswande bolingo mama
Yangana yolele komi ndeto inana mama Anisi marizama Aniye mama zongi sangali loba Alala pongite motema seko kanisa Sorozo ya mamo boiti na koseka Otinga na pasina solo la nananie Nalibala koswane la kisane bolingo Nyangana yolele komine toina na mama Anisi marizama
Bebe matiti maninga ni mama
Ani mon amour Ani e mama zongi sangali loba Nalala pongite motema seko kanisa Sorozo ya mamo boiti na koseka Otinga na pasina solo la nananie Kalibala koswane la kisande bolingo Yangana yolele komine toina na mama Anisi marizama
nalali lelo pongi te bote mapasi nazelise kokalisa yo kasia toswalaki na kati ya libala
onani
pe bisaka yo okei namoni ndako ekomi monene mingi etondi na mopepe ya pama nakotala na foto okoninga na te mama na mipikoli suki na moto nakolela na libala makofi elakisa nde bolingo mama
yanga na yo lelo ekomi nde toyina na mama anisi marizamba anie mama zongisanga liloba nalala pongi te motema sekokanisa sorozo ya mama mpoi tina koseka motinga na mpasi na solo na nananie na libala poswanelakisa nde bolingo yanga na yo lelo ekomi nde toyina na mama anisi marizamba
na titi maninga ni mama
ani mon amour ani mama zongi sangali loba la 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 pongi te motema se kokanisa sorozo ya mama boy dina koseka otinga na pasi na solo la na nanie nalibara koswanela kisane bolingo Yangana yolele komine toina na mama Arisi Marisa
All right. Thanks for listening to Ambiance Congo today. My name is Dowdy. Look for Greybeard in this time slot next week. He'll be joining me in about 4 minutes for the Motherland Influence right here on WRIR. I'm going to leave you with some Dr. Nico and L'Orchestra African Fiesta Sukisa from the album L'Afrique Danse number 10. We're going to hear the song called Fanta Diarra. See you again in 2 weeks.
Ngai Fanta Diarra na boya kosamwa na miso ya mibali Yozwaki nga na miziki ya fiesta sukisa na motema moko Okutaki ngai mwana somi Nayenge mwasi ya kolataka Yango mboni yo nanga kobebisanga nzoto na kobeta Nasala po ma vie Yango boni yo jalousie eleki yo Ngai Fanta Diarra na boya kosamwa na miso ya mibali Yozwaki nga na miziki ya fiesta sukisa na motema moko Okutaki ngai mwana somi Nayenge mwasi ya kolataka Yango boni yo nanga Bisanga nzoto na kobeta Nasala bwe mape Yango ponio Jalousi elekio Oh, 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 Koswana, na bonanga tovanda.